masimolame echifa muno lwaki ubuza buzo nimba yoli siraba kitufu oyimu kutambula olinga talaba bulwadde esinene mukwano abasajja kendeza gwe obanga gwe busazeo bojo kunumyango omutwe awe chokola sirina mama wenu nyeze jolaga oyagala nzemberawo nga sifuna butuliro awo mala misera era toyonona budde osimasimolabe ekiva muno lwaki ombuza buzo nimba kyoli siraba kitufu oli mu kutambula olinga talaba bulwadde esinene mukwano abasajja kendeza gwe obanga gwe bosazeo bojo kunumyango omutwe awe chokola sirina mama wenu nyeze jolaga oyagala nzemberawo nga sifuna butuliro awo mala misera era toyonona budde Nange no kesaze, kwe kutaze ndaboyo ja. sima sima katigiro kende.
Le 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 le